sasa kuqinile kulomhla anise calling yasebenza sengiyasebenza ke ma abathungulungulu nezathu sakhe wayengiqinile kulomhla anise calling yasebenza anise calling yasebenza angithi shona mala ngithi shona mala asengkumbule kaya senkumbule kaya angithi shona malanga ngithi shona malanga asengkumbule kaya senkumbule kaya angizokhiphani yasebenza asenze calling yasebenza calling yafunda sekhiphani yasebenza
senkumbule kaya
Tuma kona la pekoli Siza kupi koli Senkumbule kaya Niti mama nizobuya ni malingo Vangza panda isagalinya Zobuya njalo mama mina mapelinya Angiti nankumbula uwe na usisu date wetu Ngihlezi nginfonela njalo ngitshela ukuthi wena mama isheba sikho uphuthwa lukho kanti ekhaya sohlupheka kuze kube nini na kodwa unkulunkulu kodwa unkulunkulu asihange silethe kulo mhlaba asihange silethe kulo mhlaba angephutha Athi unkulunkulu nezathu sakhe wayesangiqinile kulo mhla Angise calling yasebenza sengiyasebenza ke ma Abathi unkulunkulu nezathu sakhe wayengiqinile kulo mhla Angise calling yasebenza angise calling yasebenza Angithi shona malanga ngithi shona malanga Asenkumbule kaya senkumbule kaya Angithi shona malanga ngithi shona malanga Asenkumbule kaya senkumbule kaya Angizokhiphani yasebenza asenze calling yasebenza calling yafunda sekhiphani yasebenza